Shams Media. Shams
Media. All of these are tight as vibes.
Well,
Kenya, na nimbali meleti bama sababe Uganda, haba chesi.